Yesu Yesu azazagutwari torero bidafite ikizinga cyangwa se umunanyari bidafite inenge gera biboneye nkuko nababoneye umwami gitoranirije nibwo Yesu azaguruka tubwire ati nabameneye amaraso kumusaraba namwe muyogamo nabashimaze ubu murugoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data nibwo Yesu azaguruka tubwire ati nabameneye amaraso kumusaraba namwe muyogamo nabashimaze ubu murugoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data urarikirwa kunyuramo kugira ngo tuzabashe kugera heza nubwo biruhije pe cyane Yesu ari bugufi bwacu kugira ngo atuneshereze nibwo Yesu azaguruka tubwire ati nabameneye amaraso kumusaraba namwe muyogamo nabashimaze ubu murugoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data nibwo Yesu azaguruka tubwire ati nabameneye amaraso kumusaraba namwe muyogamo nabashimaze ubu murugoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data Turararikirwa inzira za kera ngo marizo tunyuramo none tureke kuba na bwenge waciza ubusamo akabura urwandiko inzira ikiza umugira nutse n'ugutungana igikenewe n'ukwakira Yesu wa nzira y'ukuri n'ubugingo kuko nawe ujya kwa data atanyuze iwe tuzazamurwa twerekeze Siyoni uri wa murwa wera w'amahoro mbega ibyishimo tuzagira dusezeye ku isi twibanire n'umukiza wadukuze tuzazamurwa twerekeze Siyoni uri wa murwa wera w'amahoro mbega ibyishimo tuzagira dusezeye ku isi twibanire n'umukiza wadukuze tuzazamurwa twerekeze Siyoni uri wa murwa wera w'amahoro mbega ibyishimo tuzagira dusezeye ku isi twibanire n'umukiza wadukuze